know it's just vibes, right?
Toto si toto meiva, simple and fresh barida. Sisemi visango meshinda, but kuna venye babe unachachisha. Wanakula na macho from a distance, minengi ya kos na kula easter. Girls too hot for assistance, so kali kiwa moto washa shisha. Wanyeshe marapili siyo kismat, wanyeshe vile haga ina victims. Some been taken at the rehab, kumbe wendo liko the addiction. This fine girl ako na wisdom, nilidhani yeni wakanisa. Alimpia gift bila reason, butu nilipati wa permission. This fine girl anani TikTok, how do I say na nimaliza. Alimpia kiss bila reason, butu nilipati wa permission. Toto si toto meiva, simple and fresh barida. Sisemi visango mishinda, kuna venye babe unachachisha. Toto si toto meiva, simple and fresh barida. Sisemi visango mishinda, but kuna venye babe unachachisha.
Naingia club hivi na watu wako busy, na sisi ni magangsta easy. Tumejihami na ma-CD, kavukavu hakuna, kuna STD. Totos ni ma-VIP, mina madem paka DIE, sio DRC. Sipaki mkongo, hii ni MIC, napokea hongo. Tuko high kama nmenusia mondo, nusa perfume atunukii shombo. Watu wako bui wananukia gongo, napata dem na mteki swalika niko bongo. Hey shori umeiva na dae kukupakua, naono imekua na siya kukusumbua. Twende tour, uone dunia, njoo chukue picha mitandao natakujua. Mindo teacher, nitakuchapa, una homo kujamaliza, fanya haraka. Mindo pastor, ni pesa daka, kuna misa kukesha na ofa ka unataka.
Toto si toto meiva, simple and fresh barida. Sisemi visango meshinda, but kuna venye babe unachachisha. Toto si toto meiva, simple and fresh barida. Sisemi visango meshinda, but kuna venye babe unachachisha. Kuna venye babe unachachisha, Kuna venye babe unachachisha, Toto si toto, toto. Kuna venye babe unachachisha, Toto si toto, toto. Kuna venye babe unachachisha.